Sanibona nongeko lomuzi sanibona sanibingelela sanibona nongeko lomuzi siyani bingelela
sanibona nongeko lomuzi sanibona sanibingelela sanibona nongeko lomuzi siyani
Hawuthina sinibuza impilo
Yeshe mama
Kabe ninjani
Yeshe mama
Sinibuza impilo
Yeshe mama
Kabe ninjani
Yeshe mama
Hayibuka ngayithanda
Hayibuka ngayithanda
Awangiveli nothando lwami
Awangiveli nothando
Hayibuka ngayithanda intombi
mina Hayibuka ngayithanda
Awanti veli nothando lwami
Awanti veli nothando lwami
Ukuqala kwami ukuyibona
Ukuqala kwami ukuyibona
Hayifaki ithathi nesiqebhe
Hayifaki ithathi nesiqebhe
Mina ukuqala kwami ukuyibona intombi wey
Ukuqala kwami ukuyibona
Haya muhle njenge holiday
Haya muhle njenge holiday
Kitsiqoma ntombazane
Ubuhle lentsizo zinkomo zayo Ubuhle lentsizo